maze kusoma ibaruwa ye mbyanteye ikibazo kubera ko we aravuga ngo group area UN group on arbitration and detention ntabo eri binding report yabo kandi abongereza bayishingiyeho cyane bamubaza bigiye bibazo ibi bintu sinjya avuga ntabari byo kubera ko mu mategeko bari abadepute bariya group ya UN yashingiye ku mategeko ari binding ku Rwanda eriya raporo ya kariya kanama ka ONU baravuga amategeko specifically u Rwanda rwishe mu rubanza rwa mu gufatwa no kuburanisha uyo rubanza rwa bariya bagabo kariya kanama kakavuga nanone na constitution y'u Rwanda uburenganzira bw'abari abantu batahawe n'igihugu cy'u Rwanda kandi cyabishingiye
ariko tubanze duhere ku bya ku kanama kavuga none se leta y'u Rwanda yivuze yuko katagomba kwivanga mu migendekere y'imanza ubundi karaka kanama karoni hari uburenganzira gafite bwo gutegeka igihugu gukurikiza ibyo kabonye
ibihugu yebumbiye muri ONU byumvikanye ko bashyirwaho umugenzuzi muri ibi byo gufunga abantu batakurikije amategeko umugenzuzi muri ONU nako kanama no kwango n'u Rwanda rwarabisinyiye ko kariya kanama kazajye kagenzura karagenzuye kakoresheje ibipimo by'amategeko mpuzamahanga n'ibipimo bya constitution y'u Rwanda ntabwo ushobora gusubira inyuma ukavuga ngo ibyo bavuga no ni bure ntabwo bishoboka
ariko ministre Businge agaragaza yuko abari abadepite babongereza batagombye kwivanga no mubibera mu Rwanda mu manza zo mu Rwanda ubwongereza se bwemerewe kwivanga mu manza zibera mu kindi gihugu
ubwongereza ni kimwe bihugu bigize bihugize biri mu muryango wa ONU ubwongereza ni kimwe bihugu bitere impunga u Rwanda akanama kari yakaoni kamaze kugaragaza amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwishe muri ziriya manza rukagaragaza ko u Rwanda rutubahiriza n'amategeko yaro ya constitution kandi constitution y'u Rwanda iriyo eri hejuru nta kuntu ubwongereza butabaza kandi bufite n'uburenganzira ubwongereza bafite uburenganzira kubera ko nibo bishyura amafaranga menshi leta ikoresha kuki umuntu yagutunga mu mafaranga ukanga kugenda gukora ibyo kumusubiza yakubajije cyane cyane ko ari kukubaza kwica amategeko mpuzamahanga wasinye mwumvikanyeho
ariko se yaguha amafaranga yanagutegeka kwica amategeko wishyiriyeho nk'igihugu kigenga
ntabwo bari kwica bari kubwira kwica amategeko aho bari kubabwira kubahiriza constitution reka nk'urugero constitution y'u Rwanda eravuga ati nta muntu n'umwe umuntu wese ufite urubanza aregwa agombye kwereka kwabo uburenganzira bwo kweregurwa imbere y'umucamanza ufitiye ubushobozi ububasha uburenganzira bwo kweregura uko bukubiye muri constitution y'u Rwanda bivuze no confrontinga kubaza umuntu ukurega bwana bari abantu bimwe n'uburenganzira bwo kubona imbone n'amaso kuyandi abantu babashinja abagabo bazanye mu ruya rukiko urukiko rwanze ko byabagamba na Rusagara babahata ibibazo ibi bintu bikubiye muri constitution
ariko icyo ministre Businge avuga byumvikane neza nuko asaba abantu kutivanga mu manza ziri mu rukiko ruriya rubanza ruri mu rukiko
aricyo twita political crimes biriye ibyaha barega bari abagabo byose bizwi mpuzamahanga muri criminology byitwa ibyaha bya politiki ibyaha bya politiki ni ibyaha bishyirwaho n'abantu baba bafite ubutegetsi bagamije gukundira ubutegetsi mbwira ukuntu bari abantu baregwa ngo guteza imvururu mu Banyarwanda ngo kutubahiriza ngo flaga y'igihugu abazungu bari abongereza kimwe n'abanyarwanda bari kubabwira ngo mbere na mbere ibyaha mubarega ntabyaha bigombye kubaho mu gihugu cyubahiriza amategeko cyubaha muri constitution y'u Rwanda baravuga bati tuzubaka igihugu kigenda ku mategeko tuzubaka igihugu abenegihugu uburenganzira noneho urakinyuma ukavuga ati noneho ibintu byose muzavuga tuzajya tubyita tuzubiha amazina ngo no kutukwangisha rubanda ubuyobozi ibi byaha byose ni byaha bitabaho muri demokrasi
ariko rero ari abadepite babongereza ari ndetse nawe kandi urumunyamategeko ejo bundi prezida wa republika yavuze yuko gukomeza kwivanga mu rubanza rw'abari yabagabo tumbya bakamba na Frank Rusagara ahubwo mushobora kubagirira nabi kandi urubanza rutararangira
ibi bintu ntabari yo kwivanga mu miyoborere y'igihugu ahubwo ni ukubaza igihugu kandi n'abene igihugu abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaza biriya bibazo abongereza bari kwibaza.